se hango vuwa na ya mshumone mkana nitowa na yoshaya. Sama hango vuwa na ya mshumone mkana nitowa na yoshaya. Nisi hango vuwa na ya mshumone mkana nitowa na yoshaya. Banta wala maroto.
Hang over when I am this morning, and I don't want to your child.